some more. More uthando lwakho mina ngifuna some more.
Ngifuna some more.
Ngifuna uthando lunoshukela. Oh, I'ma eat some more. Asiqoke ingubo yegushi, ungenzeli movie ngaphunu video. Ushaya ngesikhumbe sismuthi, ngathuthuli pile phimbeke ndoti. Oh, abafuna uthando lwami dale, uthando lwami dale. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dale. Amba nami dale, amba nami dale, amba nami dale. Abafuna uthando lwami dale, uthando lwami dale. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dale. Amba nami dale, amba nami dale. Siye wanhliziyo ngise.
Shadele sontweni mina sithi bye. Ingube emhlophe laphi no istashi. Fast into ngiphinde ngifasa uthayi. Angibona ubhuti wakho ngithi hola sibali.
Hola sibali.
Hola sibali. Ngikhaza amasu ngibiza usuthi social lami. Iking yakho yakudala ayisabonakali. Ikhami ibi msinda ewashona phani. Udalwami mamshela, uzo balanza. Uzo keva, uzo wapanana. Utupapo wami unkumbuzi malaika. Kate ngigu jelu uti.
Abafuna uthando lwami dale, uthando lwami dale. Mabakhohlwe ngoba